nekulu nabakazi mbajiride mwabatu kande zobumeza zabache zitalimala chechibuze chinumi omutwe abagalwa matuku dala nsonze abebu tutetwe mutya mutya mubyo kuimba twabadda gwa wakana nonyeriza ede yabafumbo balimanga ne baba nemere nyingi nga nomwami lwatabawaka abeera n'obugumu emmere gyeri naye eru n'ebigambo byakyuka amakulu gabalira ku ngalo kati agalina ebisambu mpaawe galima anti abasinga bepangisiza songa n'oludda olulala n'abakyala bakaye mbwe byokulima bakuwa ani asibagubasidde ko n'abasajja nti banno weguli kati naffe tugenda balumya kuza kameza tuzitoleku azimusanga poziizo basajja bannange munnegateko tusa abakyala kuninga kuzobumeza bemulugunya nga mu byokukola bekwasa basajja bannange munnegateko tusa abakyala kuninga kuzobumeza bemulugunya nga mu byokukola bekwasa akameza nze kangoba waka basajja bannange kambabulire ng'omukyala ekoolunnyaniriza asoosa zakameeza bwe zitamazi olunakubalira ebintu ebingi byonna ng'afa kimukumatiza osobole okumuwa ennyingi azizannyise nga bwakola nze kyennazudde ku bakyala ku kikumi osangako ng'abana ababalirira n'abaami mu byensimbi nze n'entamwa baaliko ebibiina bya sevingi ebitereka ensimbi buli sabbiiti ezakameeza zizizannya ng'eno abasajja twafuwala basajja bannange munnegateko tusa abakyala kunninga kuzobumeza bemulugunya nga mu byokukola bekwasa basajja bannange munnegateko tusa abakyala kunninga kuzobumeza bemulugunya nga mu byokukola bekwasa. Abakyala batamiruno kati banatera zitujja musawo era abasajja mwenyweze muzise ku masimu betaasa nga buli lyoddeeka mu nsawo olekamuza kameeza gw'olaba bafuuza ngoyezaffe nga tugenze mbinabiro mu mazima omukyala omufumbo odde otya musawo za bbaawo twandiba nga tuwasa ababbiruno kabakyala mweswaza abakyala nze nazze kuyomba munankomako nammwe mumaze okyusa sijja kumala gasibika ng'eno abasajja besooza mbwe byokkola ebyomwagaana mugera kutuula mu ŋŋambo ab'emizigo mmwe binkuuna ne tivi nazo zibonoonye edda abakyala bakolanga ng'ebimu tebabisaba abaami naye abaluno mwatabuse n'ez'okugula omunywa zisaba n'otunuulira omuntu ng'oyo nga mbutuufu talina ne gyakulaza okugyako okusigala mu bwavu ne mwevuma omutonzi w'ensi eno nja kwogera nnyo muntamwe ku nsonga zino singa wali wakadde bwe tuba tuli nsuku zammwe mu kyogere nno tukimanye omukyala nasaba emitwalo ena nga mbutuuku osuubira emmere ennungi wabula bw'otunuulira gyagabula nga ziringa ezitamasi olwo nakubaalira amabanja amangi gasasuddewo okukamala n'osigala munyenyezanga mutwe olw'obubbi obusikire kankomawo nyombi ekimala matufu ddaala ng'enze masake waffe nja kudda mangu bannange luga bajira kuma
basajja banange munigate munigate
kabami
saba chala kuninga
tubase kuninga
zobo meza be mulugunya
nebole kenyi
bamujo kukola bekwasa basajja banange munigate munigate
kabami
saba chala kuninga
tubase kuninga
zobo meza be mulugunya
nebole kenyi
bamujo kukola bekwasa basajja banange munigate munigate